wananita renji.
Upo nyonyo,
upo nyonyo,
upo titi,
upo titi,
upo dada,
upo shoga,
upo
kaka, upo kaka.
Mama mina fa
la 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 la
la la la la
la
la la la
la la la la
la
la la la la
la la la la
la
la la la la
la la la la
la
Usipende vya bule bule utauponza. Unapenda vya bule bule utauponza bwana. Usipende vya bule bule utauponza. Unapenda vya bule bule utauponza bwana. Sio kwamba likuwa na kutaka sana, ilo kwenye akili yako litoe. Na sio kwamba we ni mzuri sana, ilo bwana kwanza nomba unijue. Pesa nimekupea, vitu nimekugaia. Leo na kuita geto nasema unaisia. Unanitania,
unanitania.
Baby unaniongopea
unaniongopea.
Unanitania,
unanitania.
Besu unaniongopea
unaniongopea.
Alalalala, alalalala,
otyo,
alalalala,
alalalala,
epu,
alalalala,
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 alalalala.
My ego vim, are you gonna do me like this? Bang 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 lekwe, oh baby lekwe. If you not chokwe, if I not chokwe. Incredible,
if I body incredible, a good day available. I try well, I make a fit to compose. You make bad man, they lose control. Make a compose, or you come close.
Finish me, yo. Akwa muna gina buja, muna gina lekos,
lekos.
Tada me delivers, lekos.
Tada me delivers, oh.
Shimmy, 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 yeah, 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 yeah. Kelebu, kelebu, kelebu. If I do money, sure you go do.
Sure you go do,
she say, of course.
Sure you go do,
sure you go do.
She say, why not?
Why not, oh?
Upo nyonyo,
upo nyonyo,
upo titi,
upo titi,
upo dada,
upo shoga,
upo
kaka, upo kaka.
Wananita pipa na iligoma, nikiwa na mama mina bwana.
Upo titi ya tamaa.